Isiwe uzenza muhle uzenza into efunwayo uzenza into elandelwayo kanti hayi cha akunjalo. Isiwe uzenza muhle uzenza into efunwayo uzenza into elandelwayo kanti hayi cha akunjalo. Tiye baba womntwana angifuni nokuthi ngithi baba. Lenzima kabi lelo gama ukuthi ngingabiza wena ngubaba. Tiye baba womntwana angifuni nokuthi ngithi baba. Lenzima kabi lelo gama ukuthi ngingabiza wena ngubaba. Uthi kelilo wahlanganisa mina ngihlanganisa ngalutho namuntu. Shuthi wawo wedwa uhlanganisa lowo mhlangano. Yangeni nuningafi uma wengane into yalakazweni into edlishwamishe bene repost umaka enze into etrending adubanga. Hey wo sinunengafi inunengafi wo sinunengafi langeni ibubeshi inuni silwane ngadlangashi wozala ngidodisi ngingamadoda ayishumi ngingedwa wazini nge love back. I love back ayifunwa kundoda nohambe qhoko zamaqhinde emizi yamanye amadoda. Ukhuluma ngegazi liphi lele lapho eligcwele umhlaba wonke idonation iDNA engenasimilo nalisusa lelo alaziwa nasekhaya emadlozini. Uthini uthi ngilonga umntwana
vele uyisihlangu sami ngilonga so ngihlaselwa nguwe.
Solo lokho bengiwunondindwa namhlanje uzidiye mawo mntanami angilifuni lelo gama. I don't own the title, rather die. Ngiwunondindwa wena undodana lo undodakazi angikubizi ngobaba ngikubiza ngumfowami. Phela lina nobabili nondliwa yimina ngamadoda alishumi ngingedwa so angikwazi ukulandela enye indoda. Uthini uthi ngilonga umntwana
vele uyisihlangu sami ngilonga so ngihlaselwa nguwe. Vele uyisihlangu sami ngilonga so ngihlaselwa nguwe.
Isiwe uzenza muhle uzenza into efunwayo uzenza into elandelwayo kanti hayi cha akunjalo. Isiwe uzenza muhle uzenza into efunwayo uzenza into elandelwayo kanti hayi cha akunjalo. Tiye baba womntwana angifuni nokuthi ngithi baba. Lenzima kabi lelo gama ukuthi ngingabiza wena ngubaba. Tiye baba womntwana angifuni nokuthi ngithi baba. Lenzima kabi lelo gama ukuthi ngingabiza wena ngubaba. Uthi kelilo kwahlanganisa mina ngihlanganisa ngalutho namuntu. Shuthi wawo wedwa uhlanganisa lowo mhlangano.